is tall. Usay flagging. Timba mina. Usay flagging. So by two. I'm gonna move Kumigano. Is it cool? I'm egg is tall. Usay flagging. Usay flagging. It is winning on me. Usay flagging. Sasenjalo na namhlanje, sasi together. Abafisayo, kodwa kusasenjalo. Kusasazoba njalo. Sasenjalo na namhlanje, sasi together. Abafisayo, kodwa kusasenjalo.
Together. Kodwa kusasenjalo. Nakusasa kusazoba njalo.